nize kimwe yuko imana igira neza bamwe bayumvisha amatwi ariko njyewe narayibone
akika
Jambo yavuze.